o loo e mafuta ma le SBS Samoan.
I se whaalau te leino a tātou telefou ua whaalia le Presidente Forani Emmanuel Macron le aloa ia mana maamana ia ina e lona atunuu o se setete ma se malo o Palestina. I sana whaamatalanga na tuina ilunga o le ex na ia tā uai lona naunauta inga mō se file mū ma le tatau nei o na leto iaini sā i le tuina atu a whesoswani mō tangata Palestina il Gaza.
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the state of Palestine. I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September. The urgent priority today is to end the war in Gaza and to bring relief to the civilian population. Peace is possible. We need an immediate ceasefire, the release of all hostages, and massive humanitarian aid for the people of Gaza.
Le Presidente o Forani Emmanuel Macron. Na baala a waifoi Emmanuel Macron i le faala putoputonga a Hamas, e te lepe ina nei lana vanga au, ma amata ona toe fausia le Gaza. Talumaile o sa fainga a Hamas i Israelu le asa fitu o kitopo le lua afe lua se fulmaletolu, na faalia Emmanuel Macron lona langolongo ina o Israelu. Peitai ua suia lona tūlanga, ilona whaiteo ina mālosi la whainga mālo i Israelu, ona oa afianga o tangata Palestina ila Gaza mai ana o sofainga, ma le tūlanga māte la ina o le toatele o tangata e au fiai le toatele o tamaiti ua feoti, ona osa ile sawa tuo mea ai, ma le sua vai mamā. Olo whaiteo ina mālosi a Israelu le whai unga le Presidente Forani Emmanuel Macron, ma whaingoa ina, e le palemi o Israelu Benjamin Netanyahu o se whainga ua au au whaatasi ai ma whaala potopotonga terrorisi. Ai ua whaalia le fiafia ma le talisa paia le pūlenga le Palestinian Authority o le whaalinga mai le Presidente Forani Emmanuel Macron ma lātou tā ua o se whaai unga mautu e tūleia ai le tūtu atasi o se mālo o Palestina. Na whaalia i se whamtalanga le sui Presidente o le Palestinian Authority, Hussein al-Sheikh, lo na whaafetaia o le whaalinga mai le Presidente Forani, lea o loo whamoemoe e tu uina aloa ia i se lafo i le fonotele malo au whaatasi i le masino se tema.
This position reflects France's commitment to international law and its support for the Palestinian people's rights to self-determination and the establishment of our own independent state.
Le sui Presidente o le Palestinian Authority, Hussein al-Sheikh. Na ia whaafetaia fo'i le mālo i Saudi Arabia, i le langolongoina o le maua Forani, mō se mālo tū maoti o Palestina. Inisitala ua amata ona wha a te tele le tawai le vā o tunu utua oi o Thailand ma Cambodia. Na amata i le maliu o se fitafita a Cambodia i le masina o me o le tausanga nei, ai ole ua whaalia mai e le whainga mālo i Thailand, le māli liu o tangata e toa se fulu malelua mai o so whainga Cambodia. Ele o mai loa le au whai o tangata anu Cambodia o māli liu ai, mai le o so whainga ale military e Thailand. Na sa anua se te maita i afua mai Thailand, o ili alpon Dobidja o lo o au maunei Melbourne, ele o mai loa po le ale tūlanga e o iai, pe a le vave o na whai e se whai unga e tā o fi ai o na whaa te tele se taua,
People are terrified. Right now, everyone is anxious and scared because we don't know when or where the next attack might happen. The area that was hit, Kantharalak, is not far from our family home. And now, in our area, Kukon District, all the schools have been closed. We're scared and constantly on edge.
E le o mai loa i le teimi nei po o le ase ao ngā o le whaai unga le malo tele au se talie nei e ta tala ai le maketi o a ano povi mai Amerika. O le sae pe ona iai a ano povi mai Amerika na whaatulanga ina e pui pui ai le sao mai o a ano manufasi e ono la mati ai le soifua malo loina o tangatai au se talie nei. O povi nei mai whaatoanga i Kanata ma Mexico a e prosesi fale fasimanu i Amerika ma whaatawai i fafo. O le whai unga le mālo tele na whai o se ahua le whiutanga iai ma le whai ngā mālo i Amerika ina ia ave e sea tiute po o le tariff e se fulu pasene i o loa whaata watu mai au se talia nei. Mana au moia ele vaso nei se fa ai unga le fa masinonga fa ava o malo le International Court of Justice i le Hague, o lo ta uai le iai o se tiu te tau ave o malo te tele i le lalolangi, ia afianga o motulai tiu le Pasifika mai fesuia inga o le tau. O le tangi na fa aulu e nisi o tū pulanga talavou ma fa alapo tupotonga i le Pasifika, ma e ui e le aise tūlanga fa ale tūlafono e fa amalo si iai le fa ai unga ale ICJ, ae ua fafola mai ei se ala fua i tūlanga e mawhai ei o na tangofia taui maisi mata upue a fua mai i whawhita auli o fesuia inga o tau. O se tasina awai i le tūlei o le mau, o le tamaitai o vepaia mele trif, o ia se fulma leono tausanga le matua mai Vanuatu.
I just felt so ecstatic. It was amazing. Very emotional time, moment too as well. It has so many implications for our future. So in Vanuatu, we are one of the most vulnerable nations to climate change, and children are disproportionately affected. So personally, in my communities, in my nation, we see the effects of climate change everywhere, every day, from cyclones that happened 2 years ago or 10 years ago. We still see broken schools and homes, and we see our coastlines being eroded and sea level rise.
Ma le tala muli muli na whaiti o ina ese sui o le kapeneta i le malo tele Claire O'Neill. Le whaatu i ese na whaia sui o le vanga upuwhaia le One Nation, malona taitai Pauline Hanson, i le teimina whaia i le whaafeiloa inga le Indigenous Welcome to Country, ina ua tatalaina le pālemene i le āmatanga o le vāia sonei. I le lātou whaatu i ese na tūtula i aisui o le One Nation, ma fuli o lātou tua ngā i le lauwina o le whaafeiloa inga ese tangata mua mua. O se whainga, na whaingoa ina e Claire O'Neill, le sui o le kāpeneta, o se whainga le whaaloalo, ma o se āmio le tāupulea. Peitai na saanoa Pauline Hanson, le taitai o le One Nation, o le whaafeiloa inga le Welcome to Country, e le tāla whiangai, i tangata umwa i le atunuu, e le oni tangata mua mua.
To constantly be told, this is not your land, Aboriginal land always was, always will be. You are disenfranchising me and many other Australians. This has not been a stunt that I pulled just this week. I have turned my back on it for the past 3 years. I am acknowledging the Australian people who don't want this division. They are fed up with Welcome to Country. They want to see an end to it.
Le taitai o le One Nation, Pauline Hanson. O tātou talana.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.